Mezako nani faa kwa maisha, jiwangi kosa baby ntaumia roo. Mezi lako nani faa kwa maisha, jiwangi kosa baby ntaumia roo. Taumia roo, taumia roo.
Kisambagala shetambu antale yes kisa na lala salami yo na mwazo sana ndo mana na liana mengi mawazo ndo pofu wangu sasa nataka kulea waliseme kifike kesha tani peleka kwa mamo kimon my number one mapenza memjia tele sasa nampo moyo wangu nanda waita kuje pangwa chakua kizai zai kimona my number one mapenza memjia tele sasa nampo moyo wangu nanda waita kuje pangwa chakua kizai zai basi njo mdogo mdogo nataka nseme na wengi kisema mapenzi basi mintampa Cinderella kwangu nilimtuma ganji wenzi hizo kanona zuzu kasema itakuwa hadithi tikisa woku fawe kajibu ya kalimu njalie yatima mimi kufanya nini ndobangu kwa hoyo ma everything tikisa hela hawezi na cha kigoma achana na Sabina lichonga mitaa flani yoni chum baby girl mapenda sila dunia sitaki usingo boy sasa niki maso maso check it tonight na mwana sasa kwako miki check it tonight na mwana sasa kwako miki
check it tonight na mwana sasa kwako ndo king yeah mezako nani faa kwa maisha jiwangi kosa baby taumia roo mezi lako nani faa kwa maisha jiwangi kosa baby taumia roo taumia roo taumia roo jwana kuperas mama taumia roo taumia roo jwana kuperas sana
baby ni yule yule Susan when you flow times on my panty and it could come back to
crazy. Oh, you know I need you,
such as
Manti.
You said just Manti. So much in Prince. So much as Manti. So much in Prince. So much as Manti. So much as Lazizi. Can I just Manti?
So this time, Nadolf Music.